Johnny Maggie, no less than swagger. All in a tune in a big chaga. Business on DC, where your beat see, are you okay? Boss man, where? Sound is Jisambe, nga boji yagala. Meloka nkuwa se, baby nkuyagala. Na lailandi kuwa saba niga balaba. Katisi chikoze, laba we balaba. Heavy sanyi bimbu nye bunye. Ondwazi zonkoze zanyabo babu we. Magi na bimu bunye bunye. Hobo muyagala, muyagale. Real vibes.
Program your kante jenni na wa. Ya kuwa best friend ni wa. Solo zombo kwana wa kakwari na wa. Deliver kucha wa. Wakute we woto fa wa wa. Kuya kwa wa.
Mendezi.
Baby.
Chakala Mendezi.
Baby boo.
Mendezi. Kende kula mzo mwe.
Awe mapu.
Mendezi. Chakala Mendezi.
Awe mkwano mapu.
Mendezi. Kende kula mzo mwe.
Hata mkute ya gamba ya ye. Kwati la dalo mnundi kwa kutobale. My baby muleke tubale. Tochigezo muleke la waya ya yuoku.
Anya kulete la olugambo.
Tumuche singe.
Anya ya kulete la olugambo.
Tumudiriti inge.
Sweetie, onyumira nyombo butiti.
Business kubiti.
Loving you is not a mistake. Me and you nobody dictated.
Mendezi, jagala Mendezi, Mendezi, kende kula mzo mwe. Mendezi, jagala Mendezi, kende kula mzo mwe.
Awalunji manji, wante kanko switchi. Program your kante jeni na wa. Ya kuwa best friend ni wa.
Brown is Jisambe, nga boji yagala. Meloka nkuwa se, baby nkuyagala. Na lailandi kuwa saba niga balaba. Katisi chikoze, laba we balaba.
Oh, ah, ah.
Say fix on big chaga med.
Oh, ah, ah.
Leka mkuteke kempe taba niga bo nabalu mwe.
Oh, ah, ah.
Leka mkuwa se, ba exibo, bakabe.
Oh, ah, ah.
Business, business, royal beats.
Oh, ah.